raundi hii mtanikoma. Hata ukiwa informa, sitanyamaza nitatema. Kama fisi wanahema, wanashindwa kusimama. Strong lady single mama. Napenda kuchepuka, leo lazima patalipuka. Zima tapandisha shuka, hey, utanikuta. Nalipiza kwa sistake, akipatika patikiwe. Akikana akaniwe, na akibana abaniwe. Chuchungu umekolea, watoto mtawalea. Acha wasara hata walea, wote watakambolea. Ishu za jiregelea, siwezi kuchekelea. Mawe tawawekelea, jela sitawatembelea. Hakuna kuwaokolea, chini ya maji selelea. Watoto tawalelea,
nana mtajibetea.
Akia nani ya hate you, spam dona. Tajali you hate me, spam dona. I think you mistake me, spam dona.
Daddies. Yeah.